gwali gwali ogungu mumbuga yenna fuluma munene sanyu nenzijamba weereze mu matire kale mumwebazangako nga musaba kubanga kiyamba kigasana mu abangi munnange njagala okuba akafaananyi okuba epikikya mu buyimba wange owise kayimba kyotali byakuyigako kunjuyi zombiyimba kyala nenombami mu kuyimba nfuniddemu okuba omuganzi neegomba okulabibwa buli wamu tambuza abakazi akannaginnagi sirimu yanzija mu nnyo nandyekembye nange kati mukama mubanjayo kimu buwangazi weewonga mbaweereza mu matire mpumula omulimu olw'okubokkula naye nga sikufa mpe n'ebirungi ebingi kati alina ebimuteganya maliriza nange nninda mwefuga ensumulule nyumyenga wennyambwako malayika muli ntendereza okuba omuyimbi alanga nimbanga bamulisa wennanenya abakadde kadde ku bato banjalira amagoba ag'omuze guno omanyinze byenfuna mbyanika mumu abangi semukuutu yali mugagga byomere ne mukazi w'ennambooze bakulanye abazadde akalenzi neegasomoka saaka agawala agalungi kugwagaza semukuutu wamala okukiraba kinnambooze wakuze buli wamu ate ye akyawulira olungubanguba n'amalirira afuna omukyala asaana mangu nnyo ng'akozesa siringisi teyalwanga ayogereza okawala wiiki eyaddirira ng'akabagula ng'akakuba wakambitibwa mwattu ebingi nambooze ekyamunyiga okukubirwa naye naye ebiyekebera ku makya embeere mamazi zootose nga nebyala byabeera by'emyaka emingi batandika kufumba n'akaganda ke n'okukazimba babuuza kakate anti eddyamukalikawomyomutwe yali kundiva eririmu abaana emmundu tukkanya abakadda bawasawasa kakazika kato bino bye kakola buddayo okedda nnyo ngukakasa tulizisinkana olimpa mwattu ensimbi leka mmale okulungamya ebitongo byange gye nalaba ewasse mu kuutu bye bino bwe mpadde obulamu zonna mulye bwe naaba mmaliriza nnyimba ate bwe mpaaba gawaka gasurufu nitandika olukwanokwano ku mugole buli kantu n'omutali ne liita kimama mugole ate mu ddoboozi eggonvu n'omugole n'afunamu okukakata embeera n'emugonderanga mu maka yali amaze okufuna akwanyumya naye nga n'ekiwubaala ekyobubya mumakoolwa kibonye yate waayita mmeka nga banyumya omugole n'agivumbula nti kisubu emboozi embereega ne sitandadi nedda enziriri nga yeggulaedi esaana yonzeeyi yanyumyanga bisongovu buli kadde n'amubuutira tomaguka tolifunayo omulenzi n'akulya omutwe nga yemboozi muzeeyi gyanyumya mu ttumbi nga muzeeyi akeeyitira amuwummuza mu buloboozi gw'obukaddekadde gwe gubi bwe yabanga akayita n'agogonoka kaama abalekevume eyazuula omwami yedda enzinga lyongera bukodyokodyo obujja mu sitandadi ku mugole olwo nga nikisigadde kubotola tebamba mugole bwogera twekkoŋŋanze kyokka lyasooka kutya okukyatula nelyongera okumuteteeza bugume ndowooza n'omugole n'aterebuka gyonangaza bugaza simulabamu nga nkiina naye lwaki omulenzi n'akityemula tekeesesa akakazi katuma okutya sitaani n'abayambako okubagumya tebatuukiriza ekyabali edda obwongo kunnanga okugezaako bwekwamala kumanyira we yajjira mu mugole eddenzi lyo nerisenza butatya sitaani n'abanoonyeza obukokoko beekweke ate ddala okwekanga birala omukwano tigukwekeka mukakase tekamala okuweeramu mbabuulire ekyama kyeyabya n'ekyanjala ku mmeeza wali wakulu kulu Mulezi na yo ya mkajita weba nye Kera webali watero kulu Mulezi na temi ya kumundo mkula umbibi Yoga yoga mkapumu sikanwa Yo wali wona kweke kanzi wendaba Kazi mkapumu sikanwa Wali mwishi vali chameze mkumbi Yali ejo utiku waba ulira Nasijiko kusoka yete girete Yali yali ya wangadirusa Kakubakala na bajomu kwa sira Mamu jiseke ngiriji ya stama Yesu zaka nyomerunga kwa raba Yala bibitiri babi musukiri tene Yesu burula mpola mpola kwa soba Ne wase mkutu jia sibira Ya musanga kuna ulirenga gasoma Mamu nyomu kama naga mtema Yedezi ya wanone mkazi ube nsanzi Wali wona budde wako kakasa Muzei na kugondo kakutike Adoro kanzu kwe kumutega Na kwa jokati ya luwa wona dukanga kai Kasange pezi reze kula Muzei na tumuliranga wawubie Siri kiro na kubelera Awe pezi nilitumani liyo cha mpani Kaka gola makuruga kaulira Nipa ifu kaka kazi katuwe kagwa Kewa rupe kowe kare mwana Mekate mwomurangu kwa kabimu kani Mbala wevi uwe visiye kalu Mze ina sudia mpola segulire Agenda tabi zero katerwe Uruma nye na kweroru kumitere Kete nzitere hata yoko labika Naka gole tekano na visigara Mubu waso msani la watabani Azitambi bala zebili vamoto mkamba Mamba kwe mze ito ntunulira Ya wasaka kazi kuka na pato Mbota yoke tanyongo kakasa Akali nziga wakati za kulinda mwami Samu kutu wako wasakole kuru Yoti sama suguri wamu Omulezi andijewo kukemegwa Mamu kajitawe mchara sana Omukole yandifunye muli esonyi Kukanza kalenzi renze mbaka Mirati jandi yuse kukoleka Mulenzi kwe pambalika kumukazi wati agundizi Meeka nera ya linga guletena Naleta watawa ni wazanyise Mwono ya tandikira okusimula Mituche unyamba temuze ya yombi Mungu wasenga mwazo kushimanya Ya kalenzi kakuyigiru kubakule Mungu wasenga kamazo kukakata Mukiriziga nyesiri na uchimimi Mungaze yefute kurambalina Mwe wasa kalenzi kakana batu Mwalabu kaliba gata konya uno Oli ava sukuro wafamu mwami usimi Oli nsimo uroko andava Nesikisa baganda mangiri endavie Mwini kanto nyako mwenye kabaraka Nakangwa mkutu sikona na kote kapona Kira lampaka nyanobu kukati Kecha liyo uko jiwala kajisimanyi Kuwenta bala ya kachokano Zei jasuzi mutabani weja siva Nesunga wa zei balurumkanyi Mwamba ya mkulu tenywe batambuli kukumimua Kecha li mundu yekereza mwale peru Limero manji muze ya kai Katiru na batone tara Jumusawa batabani jiva kabara Mami muka oje ya fase kulira Ya mula wata ndikira ni wako mabwa angaji Yena yogera ndio kubakusa Ansi kemba sivula wekumye Ayogo weka kazi kakato pati Patikande vikika gataba ni gumu nyumba Nawe peta kaganziko Kwa wasaba rusime uru ya fa Mwala mukariva gata konya uno Lira mazukurova mumuami usime
www.mp3ugandanmusic.com